Bene, aƒetɔ la ƒe ŋutikɔkɔe na ɖiɖi ɖe mía dzi egbe sia to nya la ƒe gbeƒãɖeɖe me. Eye enye kɔsiɖa sia si va yi la, ewɔ si bebe kpe ƒom vie. Mía gblɔ be menye kpe ƒom tututu o, dodokpɔ aɖe si wòle be woawɔ nam ye lãmesẽ dodokpɔe. Ke numatae miese be menɔ dɔyɔƒe ɖo esi meyi ɖe afi ma la tae, ale be nye maganɔ tɔ la tsom anɔ yiyim anɔ gbɔgbɔm o. Woakpɔ wo dɔkavi me kple dɔkaga me, eye ele na wo be le miniti ʋɛ ɖe sia ɖe me la, ele be woagatrɔ va ake be woaɖe Israel foto la ake. Gake ele na mi be miawɔ esiawo ne nye be miawɔ dɔleƒoa godo ƒe dɔgbedede me le ɣleti ade ɖe sia ɖe me. Nɔvi ŋutsu Robert kple mamlɛawo mesusu be wowɔna wo tɔ ɣleti ade ɖe sia ɖe. Gake nyemewɔ ɖeka titi hã le ƒe ene me o. Kuki la nye be ɖe nyemelɔa castel mi ma o, eye eya koe nye nua, eye wogblɔ be nu bubu aɖeke mele yewo si be yewoatsɔ na ɖe eteƒe o. Ale me, o, metsi adɔ ŋutɔ ne wonam nenem nu ma, minyae, megblɔe na mie le nye agbe ŋutinya me, ale si nenem nua nana metsi adɔ ale gbegbe, eye deko metsi nu ma nono. Ke megblɔe na xɔnye dɔkita dɔmenyotɔ la be ne ɖe nu bubu aɖeke meli oa, ke egblɔ be nyemesusu nenema o nɔvi ŋutsu Branham. O, esime aƒenɔvi ma ge ɖe eme kple esia la, wowɔ abe ɖewohĩ mele nume vivim, gake enɔ abe lita ɖeka klo ene. Nua le nyemekpɔ wo sɔgbɔ nenema kpɔ o, eye ɖeko mele nye ŋɔtsi kple nu, gake mleba la menui wovɔ. Ke azɔ le fukpekpeawo katã kple nu siawo katã me meto la, medi be mada akpe na aƒetɔ ɖe dodokpɔ de blibo la ta. Medo le me alafa ɖe alafa dzi ate ŋu ayi afi sia afi le xexea me si medi be mayi. Mebia dɔkitawo siwo nye ame etɔ̃ le dɔŋutinunyala nyuitɔwo kekeake siwo mesusu be le Louisville, eye mebia wo se megblɔ be ɖe gbɔdzɔgbɔdzɔ ewo ɖe alafa dzi teti hã le ŋunyea. Egblɔ be gbɔdzɔgbɔdzɔ kui aɖeke mele ŋuwo o, ebe ele lãmesẽ blibo me le go ɖe sia ɖe me. Ke meda akpe na mawo ale gbegbe, ame ka pe gbɔ esia ate ŋu atso wu mia fofo dziƒoʋĩtɔ la mikpoea be manɔ nenema. Ke egblɔ be wo ʋu ƒe sisiwo katã fia le eme afi ma be ele ɖekakpui me. Egblɔ be wo ʋu ƒe agbekuiwo mede asi gbagba me alo naneke ŋutɔ hã o. Egblɔ be ele nɔnɔme nyui ŋutɔ me nɔvi ŋutsu Branham, eye megblɔ be enyo dzidzɔm ŋutɔ. Eye gomekpɔkpɔ su asi nye be meƒo nu eɖi ɖase ne dɔnɔdzikpɔla ɖe sia ɖe si le dɔyɔƒe ma kple dɔkita ɖe sia ɖe le mawu ƒe fiaɖuƒe la ŋu. Eye dɔkita ɖeka aɖe mesusu be ele be wòanɔ afi sia ŋdi sia, ke mele dzidzɔm be manya be ame nyuiwo gakpɔtɔ le xexe sia me, ameɖɔviwo, ame siwo ate ŋu axɔ wo ŋkeke atɔ sɔŋ awɔ lãmesẽ dodokpɔ na wo si ate ŋu axɔ ɖewohĩ dɔla alafa eve alo etɔ̃ ɖe ɖe sia ɖe ta. Esi mewu nu la, wogblɔ be esia nye míaƒe kpekpeɖeŋu na aƒetɔ la ƒe dɔ si wɔm nele mikpea ede ŋutɔ hã wobe tso ele fu ɖem na mi be nabia mi gɔ hã be ɖe yenyi fe le mia ŋua, wobe wo gbedodoɖawo ɖe mia ta ɖeɖe su. Ke ememe la, wogblɔ be míekpɔ seselelãme ƒe nane si gɔme míete ŋu se o, eye megblɔ be miawo esia medze be eli. Egblɔ be le gota la mebiti alo tsaka o, gake ebe eme la seselelãme aɖe li si me mimete ŋu se o. Megblɔ be ne miate ŋu anɔ anyi ɖe afi sia sẽ ko la, magblẽ na mi, eye meyi dzi nɔ nu ƒom na wo tso ŋutegawo ŋu. Esia nye gbe bubu tsi na wo, womenya naneke ku ɖe eŋu o. Meƒo nu na wo ku ɖe Biblia ŋu, emegbe mebɔ ŋutega si aƒetɔ nam nyitsɔ la na wo. Tete wofa vi abe vidziwo ene, wobɔbɔ nɔ afi ma ko xe fa vi. Eye megblɔ be mexɔ se be mebum abe kɔnyi la trama aɖe alo nane ene o ɖe. Ebe kura koŋ o nɔvi ŋutsu Branham, mexɔ edzi se kple nye dzi blibo. Ebena gake nu ɖeka ko medi be magblɔ, menye suku na yi asrɔ̃ nu mawo o. Ebe mexɔe se be mawu ŋusẽ katã tɔ gbɔ wotso, Ke ameton, to dora la honkou dome le Louisville ou emalo, nuito keke ake suo le wosila, ke eyata ti jomunto de eta, eyebe, manyabe apetola nabe mefwa nukwa de ou de asima mahi. Dona jikola de siade mofonu nao, wawo, ntiade, esime dogoto, esre foto kwa mela, meblona, meden kupo nyon utiti dake ade, eleto, alekbebe. Eye mno, te temde engu, no te temde engu vasere esime me do ekbo, me bube, de wole kukum. Eye me biebe, etibe me bie nyade wo, no vinyonu, ebe yo amega, mebe, Kristo tonen ye, eye wo globe, mele hame ademe, eye me globe, me dibe manna esime na kovye, me globe, me dibe manyane enye Kristo to vava, alebena, ne anyebe nato akbepe atia pusia, ayi duke me mede, elon eyama, mebe, de natengu akpo de devava, ke eglobe, e amegan makwe. Eye meglobe, eke ma mawuna yira woji, akpasi akpasi, ya afo ayi ha, esokbe ekem, ne enyane nemako. Eye, nemye ditajie la, amenyui gede o poto galile fikyame.
Now, today I have come in.
Azo ekbe la, mevak ble ngute gade si mevak blona mi emekbe vie. Ke medibe ma fonu ba to nyala pedengu elabena me kwese be nyala le vevie nto e ye le vevie wu fifia ke enye jijo namba me po chali cox le no vingutu honye si wokli woti trede afima no vingutu nye matengu adronku jeffrey nye matengu adronku epenko o mi no vive vi ma mlea gede oto georgia so anyigba la pe tepe vovovo. Never yet to a bill. La Fisia, Macwesabe, Elling, Tisia, Blair, Amagade, Blair, Noving to Sito, Georgia, Afima, a messy one nam cotusia, Minya, a yang a cotunu, Tokaka, Sio, Madopo, La Dometodica, Emma Bobonue, Ntovafa, a ye, Yelevia Namuto, Ne, Maglon, Nusi Jolle, Kekeve, Mamless, Yaume. De Jinela, Yase, Nusita, Maglombe, Yelevie, Namutola, Gome. Azom, Josebe, Nanga, Potopolo, Lonula, Metibe, Maga, Prisessien, Avalame, Wood, San, Lenya, Akbeme, Elabana, Makwebe, Azonye, Elemefa, Be, Matemu, Aku, Ebe, Emaya, Menye, O. Nyeji foto dokpo kula nusianu, esmre, foto, vovovo, mi adeson, ende, dokpo blibo, defsiabe, melenye, abe alesiko amede siade sinye, amed betol, le anyigbanji la, tengu anno ene, eyata ameda akbede esyata. Gaken wokata, goha le, emakata amela, ke mekpong jeje, teda akwena mawu bena, mele, bena mekwe sebe galemde, fedo mekokoko, mele abe nusi, wotofsiam tongo vye na esya o, nifuya, doko, wodo jijonam alekbebe. Azo, mesusube, fiensye la, Enyo nawa, mia no vive fila nye nye amesi me diado kitou, yenye no vintu nevil. Eye ne de, mia dometwa de no afisya kosirak besiva yi chese gda si ti anye masi u heve pude amigwe la, mti la, enye nu sitria, gda si tria kos yo me sekpola fedeka, nye esi no vintu nevil heve, to bokokokwe la di kosirak besiva yi, na alega swe, si mau fufude afisya. Ken nye be esok be la, keje apeto la kle no vintu nevil, kakle game angula, medibe maga fomu fien siya be, matos bo subo tide nwade jito, mia glombe, chudak be fien, medibe mag glombe, kosirak be fien, kle kurak be fien, kle kosirak be sigona, awos bo subo tide nwo kude nusio mesron langu. Anyene nye meti doyofe afima o, keke, onyo domenam alek bebebe, una meke kofi la fe akpa eton yako, ke alela deko meto nye bibla o, nye akbala o, eye mefo abati la fe takbede ti, ke bobono afima boko, ke alela deko meto nye bibla o, kle nuo, roken kukla, ke menore yi nyo mdo gwomfava, basere esime woto kasto mi, ma pakwa me afima, nye yi nyo pade afima, ekem, evo nam keng. Keke, novin tu pat, menje tovava, nenam numa, deko nye meteng tsone o. Evo gake, menore inyo mdo gomba sede, nkeke eto alo ene, bantu aoji, me wore inyo mdo, eye, menonu som le efeso tofe akbala me, o, hame adede dodo me ma, eye, mesusube, enye nungu ade mto, eye, eye, nengebe mye, azon, nengebe mye do hame ade si, mye yinala, mi yiji, mya yi, eye, mya no mya fedo wope, kake ne hame me le, mya siola, eye, mye jibe, mya gatrova fien siya, kple kurak bezame, pakle kosirak bezame la, ma jibe fien siya la, mato efeso fe akbala kbato, eye, le kurak bezame la, Efeso ta efelia. Eye le kosira gwesi gona la efeso ta etolia. Be made rame adodome. Mie nyanu si mejibe magno. Enye chochodo dofe. Eye me kose be enye titideji nana hamea. Nye mele si agblomna ame si ufana branampe akbado medede. Kene amere le mi novilo lwa utome. Menyabe, miyadome toa deo, mesusu inenema do takpekpe u. Miyanovi ngutu suwe la le, se la beg da. Eye ame gede uha do takpekpe u. Azon, kbora. Ama wenye nyonyo takpekpe u, migide wa wome. Wenye Christophe subola u, dekakwi si wo le titre de, bakpafwe si wo fonde titre. Esi me goha, wangta ufe gama la, benye tefe la, plen wo nenema la, wawo togo le eme enumake, eye, ma wu yo wo na subo subo do. E, amega, me meto abubu, na ame ade, nye matengwa yo ame afen koha u. Kake, enye novi, dekakwi, mwi, novi si chedeka, eye, sonyakbo adekple vio le esi, ke, novi ngutu Juni Jason, notak pe de wo wom le ani be afisia esi hanye aboyo nu ti ani bubu si ele toche le maupe amanu veve wonu kume eye ne wole nyonyo wom le mia pe hama omala mi seyi de wo kofa la bana ema nge mia pe eye nge nu si jebe mi wa wo la bana ni mia o vo wala de atengwa fa fa samle ku ngo eye nu atengwa wo do de jiwo be na Polo, amama yi na Kristo, nusi anye tepododo gade na mi lego kameji. Esi anye nufafia dedeko, ple hamia dadade dodo mele, akbatuwa me afi, anak pepede ngunu esi me mie la yiyim. Azo nye mehe nye gafodo kila ve o, heyata ele nambe ame adena nokpo mna. Dokte fiam fifi la be edele yesi, ale novinye ngutu, ale azo la, mabia nugere tok bonye de eta ode, esi sobe, enyo azo, esi as sobe. Enyo, azon, yemo kwe sebe nwa nyo o, be wato jye gome. Ale, azon, shh. Ewe ya, azon, esi anye, eke maga kudupi si ya le du sim nye gede wu, dok. Ebe, jina peni e wodo, le yefe jikbe zanchi, be, ya wabe ma vowu, elabena amefe, alo, eto eto nye pli dome. Eke ma, nyatengu wako afisi medro, le mwa chi lada, kake, o, ema me wonane ke kui nam, o. Aso nye mele nufoge fun, o. Aso ne amegurade wole miya fe ako mela, nye jiva vambe miya do chana mito miya fe, siblibo meke, nya we zon. Kaka vale abado swesia mele afisia. Kodea mejigulade ke mele miya si o. Ele dodo mefisia be miya tu. Menye tepegade ke o. Take esiko. Esia ya agbavo ken. Ke miele agbaba jembe miya tu. Hame swe nya kwesi anavuvu ame. Lade afisia. Kaba ale si miye. Kwetola ademona mi be miya kwe. Eye miya dume. Ame gede o le wopo yung tete womdo de esia kbo. Eye vavala. Miekpo nguje jele esyangu. Azo mejibe miya hui kwa klim. Ndi siya le nuke kleme. Le Samuel Banto enyilia eye. Miya je ego me le. Mina miya je ego me le. Tukuiwi asheke liya lofu. Tukuiwi asheke liya kple bla velia. Da uhi fena tomuti la fe tanya sui. Ke azo esi miya le etim la. Eye afi miya nyakhle, emekbe la, nye jibe miya yide gbedudu ramme. Ke azon, ne, tabiade wo li ngdisya, eye, nyakblombe, donkuji nye kula. Le miafe takpekpe mle toa me, kosida eve, alo eto, esi va yila, esi me me wo takpekpe, obo emye, ato dema la, esi me mye le evum la, takpekpe la aje, e gome le, chate waka le, esi afe adelia ji, mye le mok pom na eyi nyui chianyi wo le Middleton, Ohio. Nye amesi yo le mok ke koke la amifa, eye anye asadakande le toa to afisye o, nye ma unyakon la si okata, nye sekpo o, wokata wano yi jima no kokom, le toa fe gochi, ma unyakon la o, ndi siang ndi, nkeke kple sakata ekema wukata wavakpeta enye asara wafeka de sikpe wu Silver Hills san zigbo zigede eye ekema tefeka gbachade le afima afisye miya tengu afufu ama onu fudro wade akpe enyi yi ewo sinu ke siya yila eyona fun miye wona eyi nyo ngudo le uhau ke novi ngutu kititia sikbo me yi nito ngti datu gbedade eta ikata midon kwe chibe meno eblom na mi ano kosira eton siva yia dokita lane dafufu blabufo ene kobe wakano akbe ele titrenu le yi yim eto asingo ngulade chi hajitiade si matengu aji o ke esimekede eme kekwe nito ngtima eye uto komevo suwe matade echi mejole afisi ano kafufu eton alo ene afi ngunake bene matengu atui oblombe ele kukuge gbe magbe adudro khefe fe kansa eye swan lon lon swe titi anyanu okena pe ni bla atone gbedeka ema inge ati fong ni nado basede sana doken kena pe ni vi bla tonko be wakbo swan utu si le dogbe abe ma unya gbola ene la chi e gbola ma unya le kosira evem son fe nyonyome eye wo chonu po penivie bla nyipe gake mpo wo wo no anyide afima nyitongtiade atukla asi hokuwo atukla asi swewo bunwe wo no anyide afima eye wo da efe komo fosuela de abota ke amedeka le efe timetola wo tome efo fe bla sheke fo efe gake edangto heklenako eye pentekosto aku akue eye wole afima minyai eye meglobe minyanu sita mi ametiti siawo miele afisia dua deko miele la lambe tojibula nafa evo upe towogo nusikata wotengu wokpola ta dojinu la suosi ke azon usokbebe wa yida kho upe tepododula eye meglona novingu tu chef ema inge novingu tu kison kit lenguti mabena ano chato waka peta kwekbe la me Ayom e tosiva ye ebana mele vavage novin to branam deko wunyo takpekpe gede suwo toto nye subo subo doye ye la mela wopona e novin utuade baptiste novin utuade le titrede afisia e vyanyonu sikatila e tramovie de pomevie eye mekone ebana meto vyo nyonu vila na wu na apeto yesu wito sivayi eye esie wotroye apemela e podede eye fya bubu ha le afisia ngutisia be wanyure hele eji yim eye ngutuade apeto softman ponyade sito kanada e lokwa le kudolem mebe ne enyado afima kula apo loko enyo le gagamochi esode ene matutu tu ova me eye deko deko amawo le fafam esia gale efe devi me kofisia kele sodem yina kake o mye le mokpom na esi obo wukata chisan le akoso somen mye le nkeke chofo wo pakle mule ome kake le kafofo chiani ome aso de mye fe bibla o le mye sike na nu kekrian Samuel ta enyilia Eye, medong bena chene bene chi afima be wale esi kbotole esi angu, mye no koma jejeko, na mya fe takpekbela.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said,
Gake tukolakbe tododo Samuel ke blombena, bede ke bong fiane no mianu. Ne miyauha miyano abe de dukou kata ene eye nyape fya natro vwenu mi eye waje miyango awo afwa.
Samuel heard all these words.
Eye Samuel se dukola fe nyasi okata eye woklode yehuwa fe tome. Eye Yehowa gblɔ na Samuel bena, ɖo to woƒe gbe, eye nàɖo fia ɖe wo nu. Tete Samuel gblɔ na Israel ŋutsuwo bena, mia dome ame sia ame negbugbɔ yi eƒe du me.
Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a text for the next...
Azɔ ne madze agbagba atia nane le esia me ŋuti sia, si mate ŋu ayɔ be tanya hena minti ʋe aɖewo si gbɔna la, madi be matia tanya be fia si wogbe.
It was a time that is in all times that people has
enye eyi aɖe abe eyi yiwo katã ene, bena amewo medi gbe ɖe be mawu nakplɔ yewo o. Wodi wa ŋutɔ woƒe amekplɔ mɔnu la.
And this story is smart, and when you go to your home, it would be good for you to read it all the way through.
Adevi na mi be miakle ye kata keke do nuwu.
It was during the time of the
Eva mele Samuel fe eyi yo fe kankeke wo me. Eya sinye mawu fe amen. Nyagblo di la. Eye wonye amejojoe kple amenyu ade si jebubu. Honko. Sidia Nikode,
the one the Penatu Cola, Mofla, Bede, oh, hey,
Mugblanga, the Kenawo, oh, Nebe, Ale, Apatok, Blo, a sea, Tenko.
But the people had come to a place where they wanted to change this program. They had looked upon the Philistines and the
Gake dukɔ la va ɖo teƒe aɖe si woawo di be yewoa trɔ ɖoɖo sia. Woɖe ŋku ɖe Filistitɔwo kple Amalekitɔwo, Amoritɔwo, Hititɔwo kple xexeme dukɔ bubuwo. Eye wokpɔ bena fia le wo nu si wɔa se na wo, ɖua wo dzi, hekplɔa wo, hewɔa ʋa na wo kple bubuawo. Eye nu sia wɔ abe ɖe Israel ti be yakpɔ fia siawo ƒe kpɔɖeŋu anɔ abe dukɔ siawo ene, gake medzɔ le agbenɔyi aɖeke mekpɔ be enye Mawu ƒe tameɖoɖo na eƒe dukɔ be ne wɔ nu abe xexeme dukɔwo ene o, alo be woaɖu wo dzi, alo anɔ wo nu abe xexeme dukɔwo ene o.
God's people is always has been
Mawu ƒe dukɔ kokoko la, enye dukɔ tɔxɛ, dukɔ si to vovo, si woyɔ dogoe, si woɖe ɖe aga, eye le nu sia nu me la, woto vovo le woƒe nuwɔna, woƒe mɔwo, woƒe agbenɔnɔ ƒe nɔnɔme wo me wu esi le xexea me dukɔwo si.
And all that their makeup
is has been always contrary to the thing that the people of the world have done.
And the people of Israel came to Samuel and said, "Now you are getting old, and your sons do not walk in your ways." Oh, and they
wasn't true like Samuel and the bribers. Wonye zanudulawo kple ajodalawo.
And they said, "Samuel, your boys is not like you."
Eye wogblɔ bena Samuel, yo ŋutsuwo mele abe wo ene o. Eya ta mieti be nayi ɖati fia na mi, eye nasi ami nɛ, eye wòawɔ mi miazu dukɔ abe xexea me dukɔ mamlɛawo ene. Eye Samuel te kpɔ be yeagblɔ na wo bena esia mate ŋu ade wo dzi o. Egblɔ be, ne miewɔ nenema la, hafi mianya la, miakpɔ be woyɔ mia viwo katã tsoe le miaƒe aƒewo me, ahawɔ wo woazu asrafowo, anɔ du sim le eƒe tasiaɖam ŋgɔ, atsɔ aʋawɔnuwo kple akplɔ. Menye esia ɖeɖe ko o, ke boŋ ayɔ mia vi nyɔnuwo, awɔ abolomelawoe, eye woakplɔ wo tsoe le mia gbɔ be woaɖanyi.
And said besides all that, he'll take a certain taxes off
ke ebe,
of you of your grain and
all your abia ajo ade to mia sime, de mia fe nuku oji, ple de mia fe vide oji, abia ajo de esia wukatanta, be wakhe dziɖuɖu tutɔ aɖe ƒe fewo kple bubuawo siwo dze be woaxe. Egblɔ be mesusu be le go sia go me la miele vodada wɔm, gake esime dukɔ la gblɔ be gake mie gadi kokoko be mianɔ abe dukɔ mamlɛawo ene.
There's something about man and women that they
nana li ku ɖe ŋutsuwo kple nyɔnuwo ŋu bena wotina vevie be yewoanɔ abe wo nɔewo ene. Ke ame ɖeka koe nɔ agbe le anyigba dzi kpɔ nye míaƒe kpɔɖeŋu, eye eyae nye ame si ku ɖe mí katã tim ta míaƒetɔ kple Dela Yesu Kristo. Enye kpɔɖeŋu de blibo na nu si wòdze be mianye esia yi la nakpɔe le fofo la ƒe dɔwo me hewɔa nu si le eteƒe. Eye meku ɖe ale si gbegbe Samuel madze agbagba be yaƒo nya ɖe wo nu o la, wonɔ fu ɖem ne madzudzɔmadzudzɔe zã kple keli. Míe le fia tim, míe le ame aɖe tim, míe le ame aɖe tim si míate ŋu akplɔ be ame sia nye míaƒe mɔfiala. Ke ema menye Mawu ƒe lɔlɔnu kpɔ gbeɖe o, menye Mawu ƒe lɔlɔnu kpɔ gbeɖe tã o, alo ava nye Mawu ƒe lɔlɔnu kpɔ gbeɖe o be ame naɖu ame bubu dzi o. Mawu ɖua fia ɖe ame dzi. Mawue nye mía dzi ɖula, mía ƒe fia. Ke esia nye afɔku ŋutɔŋutɔ gbegbe le egbe hã, elabena ewɔ abe susu ɖeka mae gale ame si medze be wote ŋu le ekpɔm be Mawu kpɔtɔ le ame dzi ɖum tsɔ wu be ame naɖu ame dzi o.
So they chose themselves a man named Saul, which was the son of
ale wotia ŋutsu aɖe si woyɔna be Saul la na wo ɖokui, ame si nye Kis ƒe vi. Ke eya nye ame xɔŋkɔ kple ame si dze bubu, ke edze dukɔ la ŋu nyuie elabena edzɔ atu hekɔ nye bubume triagba abe ŋutsu ene. Ŋɔŋlɔ la gblɔ bena eƒe ta kple eƒe abɔta kɔ wu ame ɖe sia ɖe tɔ le Israel. Enye ame si fiaɖuɖu dze, eye eƒe mo dze ɖeka, eye eƒe tagbɔ ɖa, eye wònye ame si le tɔxɛ etɔgbe mebɔ o.
Now that's the kind of man that the people like to choose today. The
azɔ ame ma tɔgbe amewo dzina be yewoatia egbe. Ewɔ abe ɖe amewo mekpɔa ŋudzedze le mɔ si dzi Mawu da eƒe hame la ɖo be Gbɔgbɔ Kɔkɔe naɖu edzi ahakpɔ edzi la ŋuti o. Wole ame aɖe tim ŋutsu aɖe, kɔmehatsɔ ŋku aɖe, ame aɖewo be woaɖu hame la dzi. Ema me la, ɖewo mete ŋu gblẽ wo ɖokui ɖe Mawu ƒe asime keŋkeŋ be woanye gbɔgbɔmeme be Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nakplɔ wo o. Wole ame aɖe tim be ne wɔ kɔnyinyi ɖe wo teƒe, ame aɖe si agblɔ ale si woawɔe le na wo ko kple nu sia nu si ku ɖe eŋu. Eya ta ewɔ abe ame sia dze na teƒe la tututu elabena enye ame si nya gbalẽ ŋutɔ, eye etɔgbe sɔŋbɔ egbe. Míawo hã míedina be míatia nenemewo be woakplɔ míaƒe hamewo, be woakplɔ Mawu ƒe hame la. Naneke meli magblɔ tsitre ɖe eŋu o, gake ɖeko medzi be matɔ asi nya aɖe dzi bena menyi o, menyi kpɔtsã o, eye mele Mawu ƒe lɔlɔnu hã nye ge akpɔ gbe ɖe o bene nenemewo nanyi o. Mawu wòle be woakplɔ eƒe dukɔ be woaɖu ame ɖeka ɖe sia ɖe dzi. emegbe miekpɔ be kristvevi sia ame dzɔtu ƒe etri agba eye eƒe ewɔ abe edze dukɔ la ŋu bena ne edo eƒe awu ʋlaya la adi eteƒe makɔ o eye ne fiakuku le ta nɛ la agbɔ dukɔ mamlɛawo tɔ nu sasasa ne ele azɔli zɔm la anye viɖenu na Israel ƒe fiaɖuƒe la vavã elabena fia bubuwo si wotso dukɔ bubuwo me la woasisi be kpɔɖa ame kae nyo ale ale si woate ŋu afia asi agblɔ be mikpɔ afii fiaɖua tsɔ ŋutɔŋutɔe le mia si loo mikpɔ ame dzɔtu si le mia nu la ɖa ke ewɔ nublanui be woagblɔe gake aleke gbegbe wònye nyateƒe ɖe hamea ŋu egbe wolɔna be yewoagblɔ be míaƒe pastɔ menye ame susu madeŋgɔtɔ o amegã wònye exɔ ɖasedigbale le Hartford alo le mawu ŋunusɔsrɔ ƒe sukugãwo dometɔ ɖeka exɔ ɖasedigbale ene sɔŋ tso teƒe ale kple ale eye wònye habɔla nyui ŋutɔ le amewo dome
All that may be all right and have its place, but
esiawo katã ate ŋu asɔgbe eye woƒe teƒe li gake mawu ƒe mɔnu na eƒe hame enye be gbɔgbɔ kɔkɔe kple eƒe gbɔgbɔ nakploe ke wotina be yewoagblɔ be míeɖo kɔmaha tso ŋkɔ gã sia si me míele míedze egɔme xoxoxo le gɔme to la gbãtɔwo ƒe ŋkekewo me esime míesɔgbɔ o míenye ame ʋɛ aɖewo ko henɔ sue eye azɔ míeti detsi ʋu va ɖo teƒe sia si míawo hã míele kɔmaha tsɔ ŋkɔ gãtɔwo dome suku nyuitɔwo wu le mía si kple wosɔfo nye gbalẽ nyuitɔwo wu míaƒe amehawoe do awu nyuie wu eye agbalẽ kɔkɔ nyala siwo le dua me la va na míaƒe kɔmaha tsɔ ŋkɔ me eye míena nu dɔmenyoha bɔbɔ eye míewɔna dɔ nyuiwo kple nu siawo tɔgbi katã ke naneke kura o mawu nagaɖe mɔ be magblɔ nya ɖeka pɛ hã tsitre ɖe eŋu o elabena emawo katã nyo gake kokoko la menye mawu ƒe lɔlɔnu wònye be ame naɖu ame dzi o mawu dɔ le pentekoste ŋkekea dzi gbɔgbɔ kɔkɔe ɖa be woaɖu fia le amewo ƒe dzi me aɖu fia le amewo ƒe agbe me womeɖoe na ame be woaɖu ame dzi o gake míedzina be míagblɔ nenema nugã glotso aɖe wònye ne míate ŋu agblɔ be míenye ɖoɖowɔha gã sia tɔgbe metɔ kristotɔ nenyea nenema mese le menye le dodokpɔ sia me esime menɔ dɔyɔƒe eye mebia ame aɖe be kristotɔ nenyea menye ha ale kple ale metɔ kristotɔ nenyea menye ha ale kple ale metɔ eye dɔnɔdzikpɔla sue aɖe va nye abati ƒe axatsi afi si menɔ biblia xlẽm le ke enye dɔnɔdzikpɔla yeye le xɔma me eye wògblɔ be aleke nefɔ ɖo egblɔ be mexɔ se be wòe nye bubutɔ Branham si le afi sia hena lãmesẽ dodokpɔwɔwɔ mebe nyi eye wògblɔ be nalɔ mahe dzime na wò kple alkohol be woawɔ wo lãme naka ɖe mevia eye megblɔ be ate ŋu awɔe fa eye esi wònɔ dziame hem nam la egblɔ be kɔmaha tsɔ ŋkɔ hame kametɔ nenye eye mebe o menye kɔmaha tsɔ ŋkɔ xoxotɔ si li lametɔ eye wògblɔ be kɔmaha tsɔ ŋkɔ kae nye ma megblɔ be eye enye esi ŋu wowɔ ɖoɖoɖo hafi va wɔ ɖoɖo ɖe xexea me ŋu eye o egblɔ be nuka nyemexɔ se be menya maya o egblɔ be menye hame aɖe metɔ ɖoɖowɔ ha mayea mebena o aƒenɔ emaya va anɔ ƒe alafa eve aɖewo va yi ko ɖoɖowɔhama ke boŋ ɖoɖowɔha sia dze egɔme esime agudzeɣletsiviwo dzi xa ɖe du eye mawuviwo do ɣli kple dzidzɔ esime wokpɔ ɖela si aɖe ameƒome la ƒe vava eye kasia wòdzudzɔ dzia mehehe nam eye metrɔ vie ɖe go sia dzi aleke be aƒenɔ la na te ŋu ahem ke etsɔ koridɔn kasa le mia gbɔ afii nye yi dzeɖoɖo la dzi eye wògblɔ be ame ke mexɔnɛ sena kokoko be ne mawu nye mawu la eganye mawu egbe hã tututu abe ale si wònyi gbeɖegbe ene egblɔ be togbɔ be nye hame la gbe nu le esia gbɔ fiti hã gake nye mexɔe se be enye nye teƒe eye megblɔ be medidi tso fiaɖuƒe la gbɔ o ɖetugbi nyɔnu
She said if he ever was a
Egblɔ be ne enye dɔyɔla kpɔla ɖe mekpɔtɔ nye dɔyɔla vɔa megblɔ be enyi glo kaka ɖe dzi tɔe nɔvinye nyɔnu gake ame di be yeaɖu fia eye yeaɖu fia ɖe ame dzi ke ame di be ame neɖu fia ɖe ye dzi medi be yeana mawu naɖu fia o ale kisivi sia sɔlɔ enye ƒe ŋkɔ zoŋuɖoɖo na nu si dim wonɔ la tututu amedzɔtu triagbama eye le o ate ŋu akplɔ wo le woƒe aʋawɔwɔwo kple bubuawo me gake kokoko la esia menye mɔ si dzi mawu tona wɔa nuwo o mawu di be eƒe nyagblɔɖila titi wɔ nuteƒe la be wòakplɔ wo eye wòagblɔ eƒe nya la na wo azɔ egbe le míaƒe hamia ƒe agbenɔyi gã sia si me míele la míawo mesusui hexɔ esia se kple nye dzi katã bena míeyi akpasaga na nu si tututu mawu ɖo mí be míawɔ la míaɖela ƒe nyamamlɛla le marko tawia de me egblɔ be miheyi ɖe xixea me katã eye miɖe gbeƒã nyanyui la na nuwɔwɔ ɖe sia ɖe ame si xɔe se eye wonyrɔe la la kpɔ ɖeɖe ame si mexɔe se o la woabu fɔe ke dzesi siawo la kplɔ ame siwo xɔe se la ɖo le nye ŋkɔ me woanya gbɔgbɔvɔwo dogoe woaƒo nu kple aɖe yeye eye ne wole be wolé dawo kple asi alo woano nuwɔame hã esia mele vɔ aɖeke wɔ ge wo o eye ne wo da woƒe asiwo ɖe dɔlélawo dzi la woƒe lãme la sẽ ame aɖeke kisivi aɖeke meli alo ame bubu aɖeke meli ate ŋu awɔ ema le gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amekpɔkplɔ godo o gake míeɖo sukuwo míeɖo biblia sukuwo eye míeɖo ɖoɖowɔhawo be míadze eye míaɖi xixeametɔ susuawo azɔ gbɔgbɔ kɔkɔe nye kplɔla le dukɔ sia me kpɔ dukɔ sia la woɖu edzi kpɔtã gbeɖegbe esime woŋlɔ ablɔɖe gbeƒã ɖe nya da ɖi eye zikpui ɖeka susɔ ɖe afi ma yikeke aɖeke mele nye dzime ku ɖe eŋu o be enye esi dzi mawu ƒe vi la nɔ anyi ɖo le kplɔ ma ŋu esime wotu dukɔ sia ɖe vovo na mawu subɔsubɔ kple vovo na nu sia nu ƒe gɔmeɖoɖo dzi eye ɖe mawu ƒe nyamavɔ la ƒe gɔmeɖo anyi dzi gake míegblẽ esia dome dunyahehe míeda akɔ na amewo ɖo afi ma le nudzadzra kple nuƒeƒle kple aʋatso ŋugbedodowo te va se ɖe míaƒe dukɔ la kple míaƒe dunyahehe kple míaƒe demokrasi la gblẽ ku ale gbegbe be eva tsaka kple kɔmunism kpakple ism ɖe sia ɖe ƒomeviwo ke zi geɖe la míeʋua takpekpewo nu kple gbedodoɖa le esime dukɔwo ƒe ƒuƒoƒo do go eye le afi ma alo be woaƒo nu ke le ɣeyiɣi tutɔ dzeanyi aɖe me medidi wo la womegabia gbedodoɖa ta se zi ɖeka pɛ hã o aleke gɔ míete ŋu le masɔmasɔwo ɖɔɖo ge gbedodoɖa manɔmee aleke gɔ míate ŋu akpɔ mɔ le xixea katã me be míate ŋu awɔ nane gbe ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe amekpɔkplɔ manɔmee gake mina magblɔ esia kple lɔlɔ kpakple bubu na míaƒe dukɔ la kple eƒe aflaga la eye na dukɔ sia kplɔla si wòxɔ titrenɔ na la bena ye gbe mia fe kplo la si nye kpokpokpokoe eye to dunya hehe gbegble wo chi la mie he ame si o be susu gble la de eme eye ne mie kpo nye o la wo yina vodada vlo to o kekeke dometo de kasi o mo wo kpo o la wo ge fifi la le esi ame o le ditimbe ame o ne du fia la tai.
What we need in the capital of the United States
is to call for nous sommes chien, le seul à faire gagner là. Nous sommes chien, le mien fait du gamin, que je dis fait là. Et n'est un monsieur qu'on peut avoir une tina maou. Et y est, bokokokoe, y'a au fond. Et y est, fait maou, mais mofia, mais le wok plom.
But instead of that,
gakele esia tepe la, nye tia ame si o nye agbale nyala o, ame si o si mau susro rafe nonome le, gake o gbe mau fe ngusen, ame si o nye mau gbe la o, eye yado yi gohan la, wawa ga vlu wu ema, wawa emye klode mya fe, dunya rege nya ome, na mya fe dukola.
Not only that, but in our churches, our churches have become
menya sia de de o ke bon le mia fe ha ma o ma ha ya fe ha ma o su nu gbegble le nu sia ta be esime mia o nye le mia fe klo la o siambe wa klo mi la nye yi de bibla su ku o me hetia amasi o nya agbale nya la ga dengo amasi o dang to le su su me amasi o de su ku eye wonye habola ole amewo tome eye wonye amegamega ole ofo ntome nusi nguti nyamadro na naketitredo o amasi o wame le ofo zozome wole abena ofo afodede le agbeme ple amasi o kwa woro kwichi le amebubuo tome le le amewo tome ame dengo le nusi wo srome wonye nyamagblo nyafo de ke de wo mu o mauna gademo be nye gbogbon na vodi ne na magbogbo kake koko kola menye nu ma mau tsiana mi o gbogbokokwe fe ame gbogloye kristo le amewo fe chime
many of those intellectual men
ame gede o le agbale nyala ma o si o ti atrede nyagblo ti ji la dome. O gbebe gbogbo kokoli fafa ha. O dome to gede o gbebe ma u me do yo kle gbogbo la fe ngusa o li. Meno nyajojo gbale ade klem eto si vayi me kose be ye wo nye. Nyajojo gbale si o le fofu de du kure Jack Cole nti. Ame yinu gbe Jack Cole. Singe nye jimetola si o mekplo yi na apeto yesu la dometo de ka ame singe kale toka de le fen kekeme eye wo same be wapia nye le Florida afi elabena ebya to devi si meti o si be wade epe klo le fokpa le epe ata omu ne wazon vayito nyaglokpe ji eye le esia wo womela devi la son vayi to nya glokpe chi nwe ke eje anyi esime odo dadagbo
all being a setup of the enemy of Christ
esia katanya Kristo po futo pe motetreko de tu gwinyonu sia kle swangu tu klom nya no vingu tu kale to sia yi dwa pe vonu eye esi wolebe gama okatana chitre de novingu tu Jack fe megbela esi wolebe gama tode siade si yua Yesu Kristo fanko na chitre de mia novi la fe akhaji kaletuela ame siame si yua apeto Yesu fanko la echebe wa yikloji adokbeda gakede esi atepe la lenya jojok bale adepe tanya gamela ya pe komara tonko gao dometo de kak blobe ye wode asi asi mena ma ugbela o be wa bufo ade novingu tu Jack Cole gahome.
Could you imagine a church calling themselves
de mia tengu asisi be hamade si le Christ o fon ko yom de wodo kungu ade asia simana mau belao be wa bufo mau vola de si le akpakpa jemple jibli bobe ya ho titre nona biblia maha gake wo we
and then brother Gordon Lindsay.
Eye emegbe no bi ngutu Gordon Lindsay yi da khone eye esi fontrola chima khose tola globe amasi anye amablela ela bana ede klole fopale de vi mangu hedebe wazonto nya glopeji he globe epodoyoyo ke eda alapa eye ewo nana si chitre de doyola pe gbanana mu eya ta ye so nya de engube Eble amen. Eye amagan ko ko sichi. Eye wo globana. Amagan magbenyama. Mau yodong tuvila. Eye vondrola globe. Mabiato amade siade si la vonusia. Nenyama atengwa nyenya tepe. Be mau atengwa yodo. Ntuvia de lenya glokpe pe godeka. Eye wana wagaje dolego kemea. Ne watemwa dokpe nyamachi ple bibla la ekema maglobe amaga ko tocho le efe nyame eye wo sofa de ko asiichi eye wo globe na wo bubu amaga matengu adokpe ejia eye bondrola globe yiji na dokpe ji.
And the minister stood to his feet and said, one night on a rocking sea.
Eye wo sofo la to de efe afawoti e globe. Za ademe le fujagbo adechi esime tojivu suede yina chochroge de togome. Mokpokpo katampu na hofokpokpo. Wokpo yesu ma upe vila le tiji somgbona. Eye apostolo a o dometo de kasi oyo nabe petro la globe na. Nenye wela apoto nabe mazon ti la ji afakbo. Eye, wo globe, apoto la glona apostolo Petro bena, zonva.
And he stepped out of the boat, sir.
Eye, wo de afoche dole toji vula me, amega. Ken nozo zom nye abe yesu ha ene, ken nozo zom le tilachi. Kaka esi wo von la, ede asi toyi yime, afido yesu bo. Vondro la globe, kojo la tso.
We need Holy Spirit leadership.
Amen.
Not intellectual.
Nye hiya gbogboko kwe fa amakpoklo. Manye agbala nyalawo o.
Saul the son of Kish was then made captain over the people.
Saul Kish vi. Ala wodwe afatadade dukwanu. Eye wokwana ame akpe efe. Eye Yonatan klona ame akpe deka. Ke Jonathan ye chola okpo khesi amonito fogade amonito bun eye esime osiwola Saul kupe ke globona miponu si Saul wolada.
He began to get puffed up just as soon as a man gets to be some great doctor.
Kasia amiade nya zu doctor ga le maungun sosrome alo konu suade pede penkonkola etrosu le gosi alo gokememe menyanu okata.
God's man are humble man. God's people are humble people.
Maupe amawenye dokibobolao mauto wenye dokibobolao. Nemye kwa amiade si globe ye kogoboko kwe. Eye woto wodo kiyo mamadala. Kulela. Kose mele wo si o. Wole ye yemle akwakwa jembe. Ye wonye nane si o menye wola. Don kuji kobe. Do wome kwa afeto yesu o. Tete mye kwa bena futola va di anyi. Eye ele ma wuto wope ratuto swede adekbo vage. Hele amede siade fe nudu si me nku wogeda le gome. Eye enye nusi futola tina be ya wawe siya yi. Enye be ya vo kuku evi ya wo dale gome. Ne atengwi. Ale be ame wo matengu akpo nusi wamo le o. Eye enye nusi satana tina be ya wo ekbe. Ple Kristo tode siya de. Aho epe bogboma nukwa koda. Ale be anye safe enye nanwo de deko watengu akplodo. Ke menye bogboko kwefe enye nanwe ano ekplom o.
So then, when they did that,
alela esime wo wo nenemala le esime wo kpo jidudu gamala tete sol flingi dami eve kedui de dukola katame eye ajurombe mia de jesi afisia esime sol do nyi lakode israel kata fe globana amesiame sima je samuel ple sol yomola nen none abe nyisia abe esia ene.
Do you see how deceitful he tried to represent himself with the man of God?
Demye po alesi wo tobe ble yo edo kuite de maufe amelangwa. Alesi wo nyenu maje Kristo toa.
The fear of the people was because of Samuel.
Vovon sino dukola mela Samuel tae. Yake sol nabe wakata woche eyome elabena dukola vwa Samuel. Mina wache Samuel ple sol yome.
How many times today?
Kesi bosine nye ebe nye senanusia. Nyawe nye hame ganto. Nyawe nye Kristo po hame. Nyawe nye mau po hame. Nyawe nye nye ale ple ale.
It makes the people get a.
Esia nabe vovondwa amewo. Eye wo susu nabe vava afima e mau le do womle. Ke. Ometina gbogboko kwefe amekpokplo o. O lobo mbe yewa klo ame odro nenema. Labena otina be wano wangto ofe akbe. Toche toche. Otibe waho nusi otibe waho sela jise.
Do you see the Holy Spirit?
Niele ekpoma gbogboko ko lainge mia pe vonu drola ma u manami papa de allo bishop ade allo ami adeke be wanye vonu drola o gbogboko ko ma u be amenyenye le gbogboko ko pe nono mame enye mia pe vonu drola kle mia pe mofiala azonu kanti wo le nenema ta plache mi tonya gbogboko sese gawu sese ha kem.
I do not
say it from love.
I say it from love.
But the Holy Spirit says it's wrong for our women
to cut their hair. Holy Spirit says it's wrong for our women to cut their hair.
Gake gbogboko egblombe menyobe miafengonu na kpa ope da o. Eye menyobe miafengonu na do atakwi sio kple atakwi le kadiwo eye be wasisi tude ope nuto kple mo. Gbogboko kwela gblobe menyo o gake nyele amawoti mbe wa gblona mi be esogbe ken si alesi nyenga che nye ple Samuel yomako woti be ye wano agben keke ate le mode siare si woti la chi eye wa yi solimele kosida agben unti. Eye agbalen ngala si doto suku koko nyuya de melakple da sedik bale wofu na gbloma unya kuya de na jewo si atengu. Jefe nga fya de wo na no eme si afye tome na wo aha wawo wa choti. Abe fefo wawo ade alo television ti dodo ade ene. Eye wato besuya de dade wota eye wado de afeme bakple. Do king of the chair, no, no, other form of ye bear, what woo of her conning in.
That is not the will of the Holy Spirit.
Emma, my neck, Bobocoque, fell on the old Bobocoque, you told me a bobber, no, a bell, a mouth of vomit, the siad bell, a cosida man, bless and a siade, a mamia docu that talk, come and walk, Bob. Gake, Hamala, Mele, Emma Tim, oh.
They want some man who can interpret the Bible the way that they.
Wole amiade si ate atengu ate Bible gome ale si watibe yo wase esiai. O malo ase gbogboko ko la fe gbe si le nu fom le Bible me o. Gede wole o doma tibe yo wa klope nu kunu pen keke won vai. Emma nge to ma fia me o. Watibe yo wa klope gbogboko ko fe nyonyoro de kemeli o. Ama woman tibe ye wa wonu atofona alesi kekeme pe ama mamle wo wonne o O ma jibe ye wa ye, bododo chi eye, ye wo fe mo na no koklo o, eye, eye, ngutu o ha kle, nkuma sosuwe, eye, siga deti, man nonu na wo o, kle kle, siga o, kle, atamaze o, kle kle, ngusu o ngutu o wana, eye, nyonu o jibe, ye wa kpa, ye wo fe da, wano kwi ngutu, eye, eye, wado awusuya de, eye, esi, ano wo fe nonome, siang kle, nu, si wo wo jina la, wo wo jina ngutu, si wo aglo na wo be,
Then the other night,
Aleng ito same, ngutuwa defa afisi avaglo nambena. Le esi magblo maunga chitrede numa ngutala. Ebena, kamaha tonko gade wo sinu. Wano abe wo dome to ato ane wo globe. Nyade asile novi ngutubra na munguti eye miya gado naneke awokli o. Lo, nagbubo nyafuka mawo agwe. Ade kukude wota, alo, nyade asile nguo. Meglobe, manno chitre kple maufe nyala. Ne, esia akonu sianu sile nye akbeme ha. Manno anyikle nyala. Eye me, ebe, enyo magubo nyafoka ale kple ale akbewa. Meglobe, nye medekbe fana ne kekole nye akbeme. Esi pengunam o. Nye magubo nyafoka adeke alo nulele adeke agwe o. Melik pekle nusikbo kokokwe lakblon. Eye mano akbena ahakuna. Azo menye didi melebe mafonu le dokunye ngu o. Ke deko mele didi mbe mana kode ngu ademi. Le nusile eji yimla ngu. Alebe miyakwe eye ase egome. Amewe le didi mbe amewo nakplo yo.
They didn't want
Samuel. Omele Samuel Tim O. Ale afiwa siamina Samuel wazu fiala alo sol fiae mi chekem. Samuel kavawo kwa ake ke mafonu le gbogbogblo sime. Wafonu le egbe. Nyaten wakni. Egblo be nuka egble le engu be mawuna nge fianami.
We don't see God.
Miele maupom o.
Well, I am His representative.
Miele etefe.
Samuel said, "Have I ever told you anything?"
Samuel blabe. Demaglonya bada derekua. Demaglona ne di kosi mfama tututu abe alasi maglabe afama wa. De nyemaglon apotola fanya na miwa. Ke mabia nyasiami. Demava miyakbokpo babia gamia domatoa dia. De mekhonane le miyasikpua. De mekhenu bubwa deve na mikpo. Simenye ale apoto blo esi tututuwa. Eye maudrokpe jie siya ibena enge nyatefe. Eye wododji dekbe opakle tijaja ododa. Minye ngonglon la. Mi amesi ole afima. So drokpe eji bena. Samuel nye maufe nu.
And as Samuel perfectly represented today the Holy Spirit.
Eye abe alesi Samuel hotepe noblibo. Ekbe na gbogbokokwila. Gbogbokokwila nye maufe nu. Si gula nu si tututu bibla glon. Esi kwa nu si bibla glon. De de ji sena. Eye metranada le engu kura o. Kake woji amyade si akblonane si tovovo lana wo.
And the people could not say that Samuel's prophecy was.
Evo dukola ma tengu akblobe Samuel fengi akblodi me deblibo o. Odongu blobena. Samuel, nusi okata nekblole afetofe nkomela. Afetola na wova me pepepe ale si nekblen.
De
kaha me dafu o. Me bam yakbopo vabia gami o. Wong toy kwa do kyoji. Me bia mi kwa be. Nya wongu gan. Nga gan de kena ye o. E kade woma wuti. Eye eye aye de aga wo to nwo katame. Eye wonya wonya nya tefe. Nusia nusi nek blon le. Afetope nko melan no. Abe ale si tututu nek blon. Gake koko kola. Mie hiya fia.
Can you see?
Demia tengu akpo nu tovola. Demia mia tengu akpo alesi. Abo saunfe ayejeje. Atengu awodole. Amekbe tojia. Le esia tepebe ngutu alo nyonuma. natso edokui de gbogbo kokoe la si aga do to nsi ale afeto gblo esi la nye kena agbejaje de mapodi kena agbesi to vovo duko tohe de nyigba kokoe duko si wanu sagala bongula o boha kle kikiame wanu abe kikiame ene pe yikamia de mesi blobe esobe inya wanu anene mako miyakei de miyatengu akpo nusi wanya ogro na benu mafu mefi adeke me linye doyoyo o o gopo kokwe kwe ngongyono nyenu o wopo kona hamia le boblo bubu mela e mekbe mawu de amawo de gopo kokwe jo le hamia me kede asile koma hato nkongu be watui wavo
never never. There's no such a thing.
Bede bede numa pomevia de kemeli o bobo kokwe nya tepengala libe wa fia momi va sere esime yesu na ba dakene ne mae nwa nwa vai.
Saul come into power. He greatly got a great following. Oh, he had beautiful armors. He had singers.
Saul vasiaji amesogbo je ayome o apa wonu ni o le si haji kawo le si apo konu o le si eye aplo o le si o apo ka kala foto koma mle o kata tota eye wo plo o de democracy ade si fonu si anu si amede si ade sekpolata.
And that's exactly what our denomination
is doing today.
We have the biggest church building in the world. We have the prettiest people in the world. We have the highest
scores of
community
miles
ahead. Like Saul's
ele abe Saul sinare amewo be watengu ale akplo eye watengu ade. Asen vu keke tu ko vwa o wonye amasio khogeke ple bu vwa o.
But one day there come a time that there was a challenger come out.
Keke bedekala eva do eya de sime atamkala de vado eye esia de sitoto Israel va kobli bola kata to ma lek bebe wono to tom nyanya nyalo ope afoji.
Goliath made them a challenge. If your God
Goliath,
is what you say he is,
ne mia fe ma wunye nusi mia be enye fi mia we khoge ge wu eye wo ka atam na wo omenya nusi wa wo o ofe afa wo nu wi do a cho wo matem wa wo to o
their spears wouldn't work
ofe aklo wo matem wa wo to o Nana sipenya oma sekpota ola no echiyim.
And with all reverence and God.
Eye kle bubu kwa kle mauma bubu dede kata. Kle bubu tiani kwa kle cheche. Kle lolo le Kristo taupe gadede mela magblonya siya.
I read the other day in an African paper. Where that our son of Kish. Our challenger of the
Mekleni tol le Africa tofo nya jojo gbale ademe afisi mi ape kiss mtu vima mi ape nyanywe kaka tamkala Billy Graham esime Mahomet to ade ka atamne be nem ya pe mawunye mawufi ke na wa yoto dole lawo abe alesi wo globe ye wola ne eye kiss ding tu vila kle apa kosusie sidobi tontom ke chole twame ple gege ngupa wonye nyama wula nge mau nyape ga manyoli nyape nga nyo kaka kos woli ati gawole nyasi simie khiafna ati ranyi to wu bedo kho kokoto wu si le twame la le nyasi ame do fiwole nyasi so do ma amagede nyen kuchito balanyala wole nyasi nyafe mawu munu so so tengo nyatengo adegbe fe nyatengo akule nyatengo akakanya nyela atso re amawove eye myaklo jimetrola million wo we siape gede khamiame nyafe khajiga sio mi khiafna Nyape akbale nyanyanya nyo kaka, menya ale siwa no tereng atam kaka matok binu o.
They know nothing of it. They know nothing of it.
Omenya na nekatoengu o. O menye nene ke tso efe doyo ngusè. Tso gbogbo kokoko efe nyongrong o. Tso ngusè si ate ngwa tso ame sika sale wugum fe fofoli. Aha dege o. O menye nene ke tso engu. O menye wole nene mfe gbemaji o. Abe ele si sol kle efe hatutu ame towa wea no. Gake mi nama gblon nama ufe tukola. Ble mi devi o bena. Nya nye bena ma uma ble mi di spok. Da se fo ma nome o.
Not knowing to Saul. Saul knew nothing about it. But God had a little
deal. Men nore nye nye na Saul o. Saul me nye na neke to engu o. Gake David suyade no ma u si le tua go to a fiade. Si men no ala wo nye mple o so fo rape be u li wo o. En no wo klo mu yi gbode me fe to wo nu kple la nye fe dema o. Efe tame susu katano fufuwa fe ala wo mu. Eye, nanana si tu kede me. Futuwa de ebe, wale fufuwa fe ala wo domoto de kala. Eche si ma ufe ngusan be, wakona ala zima. David ade gale ma usi koko kole atyade. Si nyanu si, wo nyebe, wakona ma ufe ala wo domoto de ka. To ma ufe ngusan me. Ega nyanu si anu kure engu. Ekadeji, mengena na keto solfe hafa wanuwa u o. Eye, meji wopwe deke ha o. Meji wopwe koma hato nko o, tumetua deke o. Meji be, hafa wanuwa kwa wana noye u o. Ekulo be, ye mengena na keto u o. Kake, mide asima ye lenye ngusa singu mengenu tola ngume.
He had fed his father's sheep.
Enyi fufuwa fwe alo. Ekpo la nyi pe wochi en na wonu dudu si chela eye wonno agbe kekpo la menwe amema no agbe da abolo de dengu o ke bonde nya de sia de si do agoto ma ufonu mala nwe amela no agbedo alekpo la vafa la nyiawo Yesu Kristo nye eye make eto egbe yi tegbe tegbe Eye ne futola kede eme. To dole le chila. E jesima upe ngusen. Mi kwa David suela titrede afima. Obe de kakuma nye afa wala to efe de vime. Eye to efe de kakuma la. Menye naneke wu akplokle afa wanu o. E kwa kwenye. E nye ma ungu nusrola. Kewe ya menye naneke to engu o.
He said that is true sir. I don't know nothing about it.
Yeme nyana na keto efe ma unu so so efe gogogong o. Kekenu de kasi menyala nye bena. Esi futo gede eme be ya le fofo nye pe ala o domoto de kala. Me yikple ma u pengusa.
Kone.
Mekple kwa de tie le la masame. Mekple kwa va la nye pe tama o pe fofolite. Ple bodema to nu.
God that delivered the lion. Into my hands, and I slew him when he
came. Hey, Mausi, so Jatade Asinam. Hey, Mawi, Esime, Wole, Ale, Alexia, Wotomatodeka. Hey, Wunama, Wusi, Siblisila. Nenemaka, Tifo, Maula, Ayi, Blim. Bene, Mau, Felicito, Boloto, Sia. Mia, Yak, Boko, Kuefe, Amakoplo.
I don't know my days. No one does.
Nyemenya nyankeke o o. Amereke ha menye o. Ni tong dia de memlo nye abachi. Eye me medo alon. Eye me kudre be Yosef no dolem. Ale me kwe be matugbeda de eta. Ke esi menyola me totong to. Me globe. Enyo. Dohi Yosef bona dojege. Tete me kong gonye la fofoli suwe yibuade alo esipe amadede le ghen la le yiyim. Ke ewa abe nye nye kemene. Eye mele nkude engu. Eye amyade si futititi la le eyo mekbona. Ke eye mai. Mede mkukwa sronye be makbobe de wole ngu. Nemato esi afye akwara be eye ha atengu akpong te galama ha. Kake eno alodom. Mekbola be o mede kuku afeto. Yake nene makonye akbele. Woko wole be na tutumu yenu siyanu si me wola kbo. Esia yi si nana ya chokola me bune be ukpo esia tso ke me va kwe de jesi be satana yele akpa chembe ya temra tso nu akpo me gblo be ne de na tengu akplom ko eye esi me nye kola me kpo ame fomu si togbe nye me kpo le ame gbeto ade ke ngu kpo o ele ngo nye hetro le me gbe kpom eto e asira khle tonye hetu ta afisia gochi tete ngute gala budem. Ntoko siragbe ngunti adela, menno, menyo kaba, ngute gasia yala, memlirakbe ye, le. Esia yila, metia jimadi, esia yila mebuna be mele kukuge, esia, na nye si khofwe bla ton la, esia nye, nye e yi me, nye me susu be, e gatiti akba u, ke me biyana do kunye sebena nuka mabanye le teofani. Alo, tifo ngunti la mame. Le watemo anye be mabakbo khonye be viwo eye ya gloko be afuri suyade si vale eme tsomu eye magblon be. Novi nye mtu nevile enye kemba yinada. Alo, eya, ma tengu agblon be. Efuwa novi mtu brana mu maha. Eye, ne yesu vala ekema magazu ame ake. Mbwa enuti enu enu. Mekudra kpobe me yige torope. Eye me vazon kbona to chokbo pepe yo me le tepe suyade. Eye nyekle sronye ye. Eye nye no tome ladem. Eye me tote he. Hefu akbola. Eye jingoli me nye kpokpo unto. Me no abe ale si wonona le bali. Me afisya o. Eme koken. Eye alili kwa ohan futititi kenya kpokpo. Eye me glana sronye bena. Me globe. Ano ubenya cho fata pesia kokoko e lonwa edongbena le devia ota anyene myafa kokoko bili baglobe eyanye tetemenyo masusu be maletrakum akpa nyemenya nu katae o ke esi mekpo anyime lokula emlo nye akachi eye mekode nye sudu ngu ape alesi myadome amegede o wone ene meto nye tasiode de apatila pe takbeti langu ke to nye asiodo megbe eye medrede afima alia eye meklobena enyo nye menya nu kakum ovanye le kokameji o mekho fe bla tonvo khuku Evo nye me wana neke hade o. Ne anye be nane wawole mwenye si akpede afeto mko. Ela bena me nye bena nye me gale kukwa nye ge o. Ne eklo ha nye game fe afate ti ya nu yivo. Alo, awu afang togo ha. Ne de mano akbe ati abe amenye woye ne ha la nye game fe afan ya nu yivo. Tete me den kukponu eye nye nye magale abachi pele titimbe mafo. Ano abe ngunti gatreme ene, mekblobe, mekwe sebe, mele salime yige ngunti siya. Nenye be nye, gbeme kheha la, atrombe, madoto ase, novi ngutu nevil wakbloma unya. Ale mekblobe, enyua lonloa, ke eto alon yi eme vi.
I don't want you to miss this.
Azo, nye medibe miyata esia fu o.
I can hear this from Brother
Branham.
By the way. And I look.
Masusube, enyo do hi nye unto kwele e bum nenema. Ninye, ame ate nwa susu nane opo, ke meglobe do hi nye kwele e susu. Eglobe, lile apalame, zoyingoko.
I said, maybe I said it. And I put my lips within my teeth and put my hand
Eye meglobe, do hi nye unto e bule. Eye melenye nudeme, hecho asinu. Eye egava ke ke globe no publi logico ne de na nyanu sile mo apon uwu la fi ke wana ma be de mse Graham Sledlin alo amabu boade sino hachim alia o chinele te pesia ana mai kle mia do ma mesiame
I'm homesick and blue and I want to see Jesus I would like to hear those people
jronyam vevie Medibe makpo yesu. Ase huje fe gavivi yo fe didi. Aklenam le mwachi adenye vovoda. Afeto na makpo eyi metovola godo
nye
se wojine le gbedo xoa me afi
and I heard something say would you eye
me se nana gblo be edibe yakpo eyi metovola godo
medo
ngbe esia akpede ngunye nto kasia makpoda le adaba fukode kame kula me ya gbogbode kame ko me va dro te pesu ade sidi abu
menye
ko po magbe ke nye ke nye ma mlo abaji le gama eye me gblo be nu sia wo nu kulo azo nye ma dibe mi agbogbo esia o esia la nye ha mi apen kume alo ale ha si klo melela e da nye untila sia me o alo ego do ola de oda ko yi ola nu sia me so kle nte gasi o me kpo ba sere fifia pe de ke o matengu akpo afime agatengu akpo afisia ha
and when I hit that little place
ke esi me do te pesue mala amha gande singe me kpokpo ola no du sim bona gbonye ke le ri tombe o mi ano vien tu ve vi eye me de nku ke kpo eye de ti bio o te de fe bla fe ngu fe bi enyi yi na fe bla fe wo le asik plam konam ke le ri tombe mi ano vien tu ve vi
here come young man in the
de kakio hava do le ofe soge nye nye fe keklame eye ofe nkwo le to dam ke le keklame abe le tiviwe le zan tidi tidi abde me ene ofe aduo futititi abe ajakba ene tete wo nogli dom keno atu wom nam kenogli jibe oh nye novin tuve vi tete me tote ke tropo do kwenye eye me su de kakio metrokpo nye ngutila hoho sile anyi mlope le gama keto epe asi odo fume eye megblobe nye mesenu sia gome wode
and these young women throwing their arms around me now do you realize this is the mix
ke de tukwisia wo le asik plam konam azo menyabe todo la wo chakale afisia ke gbogbo fatu kple gbogbo nyenye metole nya sia gblomi Mutuma tengu ale nyonu de efe abome sesele la me manome o. Gake mele afima ya o. Eto seba ye alo eto sikbon ameli o. Dedi meti amengu o. Uwenye nye mekpo nyonu o jetubene ne makpo le nye akbeme o. Ope tadajiji keke do aliji. Ope awuwo titi do afogome. Eye atu wawoji ko wole na. Ke atuwa wa siyamele abe nye nguto novinye nyonu sino anyide afima fe atuwa wa goha ene o. Omele nukugwom nam o. Eye nye ha nye mele nukugwom na wo o. Enye nane si nye me nye mekpo nye tiade ke deke na o. Nyakbe mele asinye mato akble o. Libo dede metede mkura o. Enyota mekhada afyade kene kura o. Enye nane si nye me wonto kwe adete fema eye mekpo go siame kle go kememe eye ogbona wonye akpe akpe o tete megblo be ni masenu sia gomo odi mebe enyo wo eye hope enye si vato eye enye sronye gbanto ele duti ke megblo kpo gbedebe sronye o ebe no vinye ngutu vavi eye ale wo atuna Don bubuade singa titre de afima sitre atuwa wona eye hopu wo atuna nyonu siaha ple amasiame eye masusube o nusia dola ngena ne sitovo patengwa no nene mao nane ye mabibe o de matikpo gbede be magatro yi ntila kuku ko homa mea makpo afima lofo masusube tukanye sia evola menya kpokponto eye meglobe nye matengu asenu sia goma o ke hopule ko abe o bubume pekpe ade ene meto vovo o kake de ko wote abe bubume pekpe ade ene eye me segbesi fonu klim esi no kola me blobena esi anye nu si ne de gbefen be enye gbogbokokwe esi anye lolo de blibo eye nane ke matengu akede tefesia eye manome o Mado tamave fie esitogbe nye mado pok bede tan le nye akbeme o bena ehia lolo de blibo afiwa de afima mu papa de kemele afima o edi tiama ngu ha mali o kumele afima o dolo le matengu akede afima gede o kuku ateng mateng wa gogo na ti o eye wo mateng wa faji o di jode de son kwe o no vinya mtu vavi tete wo kom de chi pe dade te pe koko kwa chade asusube panye dura kum mala wode mala nye nye amakoti akpom wo mlo abaji ala afi ke wo kom dade afima eye maglombe Oh, my Jebemano Aficiao. The Tangs Woklan Yon Wo to go to Akba Aviao, Leopa Sorening Eva Vantome, and a little dom, eh, non de car, de si noti trader Afima, eh, would doggly se siebe. Oh, nothing young to vie, oh, ti jumming tobe. Nyek pa wole te fesia. Mek blanbe, yeme se siya goma o. Tete goma si non ufom le nye tamela globe na. En nya wong londi le bibla mebe na. Nyek blondi la wofu a fukle woto o. Eye, mek blanbe, en me donku e siya ji le ngong la ome. Ek blanbe na, enyo, e siya nye e yi si me na fu fukle to wo. Mek blanbe, ekema wanyen ame mtong to eye matem ale wopo. Oh, eh, mek blanbe. Et voilà, à ma acquête, à peu, ou n'y a pas de mots, ma sobonne, ne maudit. Tete, de ma blanbana, menye branam, ou n'y a ou. A monsieur, ne n'a pas de trottin, la ou n'y a. Wawenye, a monsieur, ne plofena, apatola, eh, ou blobe. Non, ou tomatoa de ou, si on tient, ne boulebe, ou jetuben, tola, hoppe ou, la shake, affine, plovena, apatola, mouoy, mouya ou, bena. Wolegli tombe nia no vingu tubevi tete o dogli o katan zire kak blobana na manya dene yiola anya na mia no tefasia o matanku godo mabube enyo amama konam o blobana o afika yesule matiba makpo eya ma vefie nguto o blobe tisiala ele kokopo wu asiavie le ji afima tututu ebe bede kala abakpo nikuya ebe o do oda ben na nye kplola eye mawu ava eye ne evala atro vonu ode nu sinetia ola nu pa ne wa gede emelo alo ma gede eme o nya gede emetsa le wo ntafia la nu Magblobena, oh, a Georgina Munto, get Paolo de, Elenebe, Yanganaba Notitre di Alia, de Petroma, Avanotitre Alia, eh, Magblobena, Akama, Madek, the Panga, Sianga, Sipet, the Pawa, Woha, what de, Yemetradato, Siakbok, Yimia, a Lord Sima, oh, Afisi Wangra, Made, yes, Christopher, Cordilla, Yahama, wait, Afisi Wofsia, Bokoko, Pengangrola, Yahama, Tier. Lucia, 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 Lucia,
If you are accepted at that time, which you will be,
wole, mayila,
and said, then you will present us to him as
ekema,
your
Tommy Adro from Kume, Abba was Bosmo Doffer, Aboyonu, and eh, Oblobena. Aklomi ayine, eye mikata de Tula, Yetro ayi and Yibanchi, Adano Agbetegbe. Meglobe, the Wolenambe, Magatro ayi fifia, eh, Kakela, Novulajiko. Madame Kufepo, eye, matemwaka no amawokpom, so atogepi ala sinuko, matemwakpola, okbona. Plezli kele jitimbe yewa wa atu nambena, niya no vingu tuvevi.
Just then a voice said,
Kasiya gbeadek blonle atimabe. Nusiya nusine lokpo, le nusiya nusi, lo wokpola. Bawu atawo na wole afisya. Tete medemku, eye nye, avu wokola nye si, sonkona kponye. Nye songa nye si va, eye, woto epe, tadro nye, abota, kekulo. E blobe, nusia nusi ne lokpo, ple nusia nusi lo wokola, ma wu ato wode asi na wko, to wo subo subo dome. Eye, me kwadro kwenye be, me jole tepe nyakpoma. Eye, madanku, maglobe, lonwa, enywa, egale alodonku. Eye, masusube, oh, bau, Oh, but I'm going to throw all mouth. Maganaba Maconia, the carpet, the tinga, and the Adabafuti. Oh, Nabe, Matot, Tutu, the Nya, Lachi, Ayama, the Papa Asia, Maca, Nusibona, Alo, Asivai, oh, Nusia, Mada, oh, Solomon Yele, Kissivio, Toma, Atitreo, Nusi, Nudia, Alo, Akaman, and Yola, Nabana, Afoto, Mafli, Adet, the Fama, Kufang, Mojikata. Malaysia glomer simen ye bibla lengonye ndisia ntuvi swede le asingele afima kofe enne si wole nambe mahe nyonu vie pe asieke ville asinge nye vie kati sita meda akpedo be etrode afetola pe mochi mau Namano akbe ahewole mau pe nukoklon katame gawo esia la ewa abe de fikia me katan legli tomdo dem Non wokle ngutuo siwo kho pebla sheke ple de siada po mavi ne menye de ayiwola anye ne mia note pesia o
God let me press the band
ke mau na mai avalachi ke ne ehia ku gohala ne ma khanu anye jijonam anye vivi sesenam be magede eme atole gbegbele kleng pesia me Ne matengwa alia de, eko doda ko, afisi kote akbatrofe akpe akpe nane o le yame vi, dugwe ne fen no fede, ke ema inge lolo teblibo. Afode de, desia de kona afisi ala, mola le mamiam de chifu, bado tepe sinye le fisi la. Esia yange, beglepe fovoli de deko, nu viswe adeko si, unko mya tengwa ase ye, mya nyabe nane le afia de, nu si wonye la, nye nye o.
My precious friend.
Oh, Juanya Vafio, Nelonoto, Vinemalonuqua, Oto, Nanyame, Visio Machina Mau, Nidotum, Yemia Poklola, Miaola, Aturumba Monwadena, no Anisi Matodes, Yakomanamie. Nyakbe ade kemeli o, nyemakbo de ke o, mele afya de ke o, dake le yakobo mle tosya megela, mutia ni ngutong tuade li, si emya tengu, bedekbo, gomede de ade kemele ngu, de kemeli o, kuila, nyematengu o, gake nusyan nu si womye le la akonye, mide asile nu tuto de siade ngu vasere, si me lolok de blibom, Na sumia si, mi jodo kwe si mi atengu alon ame siyame, futo de siyade, nu tuto de siyade, na nye yala, depo ma sasra kwa zide kama, wamezu ame bubu sam. Ni maga tengu anye, novingu tu brana mas, menye tala gbede kwa u. Yame vwo dale sege sege dam o, jika jo dale jo sim ya miya miya o, ngutala o da cho tudo jinyo o la, nuka ke o da nye o la, me wanane ke o. Ma yiji avlile avala me, to ma ufe ame nuveve me. En la bena me glonye nye la fsyan uwa wawo kata, kle ame siya me sima tengu akbrena la, hefo nye de wano le, anyigba nye nyakbo, si le goke meji la nguti. Ate abe nuse san ene, anya hiya nusan gede ya, Yemenya vasere ye kaye o, nye nye o, le kojok befe nye goblon nou, le, kure dodo kwa sime wanyi tova yi nti la, e globe, pebla vevo aton gale ngona wona no akbe nye le lame seme, e le sesyen, e si akbe de ngunye, gake la, o, menye nwa e ma o, menye ya ye o, Nana wonye le eme eme afike. Ele be nou begble siyana do makble makble. Eye nou kuku siyana do maku maku. Kis yo atengwa atitre. Nye nou nwi siyo kata wangwo le la. Nimedro nyavwa deke aklo to engu o. Nana ameta fewo kakle domo nyonyo wo. Ke midron kuchi nou kanutye. Samuel blona solbena. Woha akbolo nyadi. Eye amegede wole wo doma nye amegao. Ma wu nyaglola seseo. Esi wo atengwa akbolo nyala abe ma wu dola gao ene. Kake ngala menye ma wupe lolonu o. Ma wu ejebe wanye fya na wu. Novi ngutu novi nyonu. Wola demobe gbokboko kwe lanakbolo wu. Mina miyade miyafeta wu tovye.
I'm so homesick and blue, and I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime.
A fele tro yem me di be ma po yesu. A se fu te fe ga vivi o fe didi. A klenam le mochi a de fo fo woda. A fe to kom de ge yi me to fola gudu.
Lord, let me look up past the curtain of sorrows and fear. Let me view
that sunny bright cloud. If it strengthens my faith, I would manifest no fear. Let me view that sunny bright cloud. If it strengthens Eyi yi meto fola gudu. Mekadeji afeto. Bene hamaswesia. Atengu akpo domoto fola gudu. Lengdisia kula. Fuwa medesia de si le wodome la fe deke magano anyiwo. Dolele adekeu. Nanekeu negbe blibu de deko. Ke yakbogbo de kape kwele afikle afime dome. So I'm a gang kuku me ye the kaku nyenye me. So a ye me ye mavoma vome. Atole etosi bonafe de ditamen. Ple etosi va ye fenu hahame. Vu ado mavoma vope fifi a ye la me. Le blibo de deme. Me dog beda mau. Penana yra mesiamele aficia. Nengebe amiadeo le afisia feto esi ome jesi wo le lolon fe moman jiola eye le nge tefe mela fufu. Naneke ma tengu agede tefe kokwe ma lolon ma humevi ma nome o. Jijiye ye ame ngenge la fe gugo gaji gogo kokwe maula enye lolon. Eye nengebe na nge tefe. Meka alesi miade toda to khoseme o. Ne mye gawonu gawo ke ha ne emame le afima ola mye le ngutege alia atraku gama le afime da o yake kple esiala akomi agbo khesia mefe dimadi ota me bia fofo be na yira amesiwo le afisia alene fame bena amesia mesi dotom magblonga tefesia ngtisia bena wona ngenge da sofo apoto be ale si samuel blog bade be ne bena de magblonga de na wo le wonkochi po si me ngenge tefwa wa we nge vondrola o eye magblona wo ason apoto be e kom de anyigba machi ke enya bena esi anyenya tefe ke azon la fofo ne amiado li simenya wola esi ananya ga fofo si ji wa gblo le juro bena apeto tololo nu silanya wololo nu la demenye na wa va me juro fofo.
And now you with your heads bowed, would you raise your hands and say pray for me.
Eye azon miao esimemie deta agula demiawu miafa asio chi agblobe dogbara de tanye novin to branam maufa lolonu ne no menye o maha.
Now while you're right where you are
azo asimiele titrede afisimiele la letfa fabli bomen nukanti miagbloko na fufula bena mau so nge jimake egbela.
Within my heart, today I renounce all of the world. I renounce everything that I have been serving all my life. And I will, from this day henceforth,
follow you.
And every scripture in your Bible, if you have not been baptized in the Christian baptism,
nenye be me kho Kristo pe ngangro wala.
If I have not yet received the Holy Ghost,
nenye be nye me kho gogo kho kwe hade wala. Ne e kho e siala anya. E ye nye wo. E ye anna kakade jikle lolo si ne hiala wo. Oh, de wo e we bu bu ma hi. E kho se se lama wo ape de wo e dogli alo fonukle be goglo wo ma hi. esi nyongto gake ne mawu mem lolo mam le afi mawu la hoji nye se fifia aglobe apoto di nge chi kle lufo me nsi nye wogbogbo fe asika mengu alebena matengu alon ame ate bubu engu eye mawu me lolo mana no nye chi me besia esi la klom de anyiba ma chi ne nge gbogbo mle to dole menge esi emye le gbedo mdala uo mto ha dok beda aso dok beda ale sinelon na bia mawu be na we na wo malomi malomi mi ngutu vevi si wono anyide afisia esi wo fe tadafula mi amasi wo to kutri kuku wo do ehenyi de viswewo mi vino titi da ve si wo tutu adati le monawo mi na makade esi achi na mi no vi nyonu lolwa menye nene ma wo le le gama ne ebo ya mamleto fe dogo kemeji o Mekwese gobi bena ele khosiame. Anyi nobubu meko miyawe ya miele akbele. Nubekbele kwe inge siyasi me miele akbele fifia. Yake lo le menye apeto wolo lo luna vame. Woha dukbeda esi me mikata miele kbedomda. Kple bubu gandela apeto. Keti trede wonya kple wokbobo kokwe la chila. Miele jijon kombena mienya afisi miyafe jijilato. Jile miya jombena wochimi menye to ame fe lolonume o alon. Nti la fe lolonume o kebong ma u fe lolonume.
And we pray today, Father, that these who are now asking for pardoning
Eye miele gbe domda fofo ekbe apena. Ame siya wo si le totoke fe ame nuveve biyam la. Bena wo gbogbo na wo dosia apeto. Monu adeke meli si mato abwe o ame betoko menye. Kis vibubu adeko. Kake emye hiyan wo gbogbo kokwe. Mau na mano abe samyele ne ame si glonye te fe si to nye la me. Eye we drokpe chi basere fifi. Eye mekwe sebe. We aka yechi si alesi makoto anye ntepo wola na wo. Na wokata na kwa akbe mafojiro fufo. Na ben keke siya na gato ngu ayi o. Na ka fufo debe wajo la keke siya mela. Na bena esia. Yasi meglo na wo fisi lala. Na te asu nungu tongto na wo. Eye esi mye nonyide afisiya. Abe kukwa wo ene ekwe siya. Kele miyafe gama kbom, eye miyele tamapum to miyafe ndon dudu ngunti, kle etofe dowo ngunti, kle akbe mefe nukakha wo kwa kle dagba dagba wo ngunti la, nusia wo megale angin nogele ma yi o, wokata nu ayiken, nukakha deke magano anyi o, eye akbe mavo meji joga de kakwi. So akbe ma pou me vina wo fofo, o do me to de siade, ken na, me le siya biyam wo fofo, bena, ame siya me siye le, afi siya mdi siya, e si se, me bon te ga siya la, nabe, ma ka kwe kle, wo do me ame siya me, le kote me chi, to pa be do ma hien, tu wo anon afi siya si wo ma lon, de tonye ji wo, kle nyon wo ha. Kake fofo, me ga nabe, e siya na khemo na mi, kura wo. Na miya gado gowo le tefema, eye wa wana sidu. Ale miya watuna miya noo anoli tombe, miya no vingu tuvevi. Na be siya na vame na me siya me jiro apeto. Abe ale si, wote fia le afima ene. Nusia nusi me lomple, nusia nusi lomla. Me legbe domra be, me nono nema apeto. Ke nge la. Melon ukata. Nanen wadova fufo. Meto akbe mavo ke wofifia. Nabe wawo woto sinu abena wako esia. Le esi me bie le yesu fe nko melata. Amen. Eyi via de kwe le miya si, be miya do gbera de dono wota. Me kobe, non vi suya de nye kem nye dono. Eye, apeno ade ha le keke vime.
Now to my most
Azon na novi nye ngutu vevi wo. Novi nye nu wo. Kafla che miga se go nye me bada wo. Nye menya nu si wo nye jo o. Nye menya nu si wo nye jo o. Gake mau ne makula nabe magatro yitefe ma demonam ko be ma yitefe ma
ti ma ema jibe ma no
tefe si kekeke wolela ha
I'm not trying to be a Paul.
Menge jiji melebe manye Paul si wo kojo ejifo etonia o. Menge nene magblom mele o. Makwe sebe de kojibe ya dongsem. Kele jiji mbe ya tona ne siade nam si atutum. Dode ngogbe. Le nye subo subo do ye ye si gbona lame.
Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
De wanye nu si me jebubu o. Nengebe maklen nane le afisia le miniti de kamekwa. De esia sogbea. Dukola po nga jojokba le honko dometo de ka Billy Graham. Wokbe Dr. Billy Graham va Islam to dome. Ongle de African Times fe akagban toji joje wi atonlia fe akpe de kalafa sheke blademe. Nya jojo langlola sinye Muslim to Muhammad tola susube elebe nukunu ona je Kristo ame sinye eyamake eto egbe ple tegbe tegbe lafe nyanyui fegbe fande de yome. Nye le eklem, esi anye esi, Kristo dongbe na eyome jelao, esi me woglobe na ame sike kojinye sela dosyo me uwola eyaha awe, eye gawo wu esi awo wawo.
Has the church ever done the work?
De gami awo do siwo nye je jesidenu na Kristo le Biblia mekwa. De watengui egbia. De amedeka de le gami ame si atengu awo nukunu siwo Kristo wola fe afateti ha. Esi mi atengu ayobe do wo gawo maha. De wo abe amedeka si honko abe Kristo tau tavlila na tengu atitre afon amekuku va akbe kotokbe to amea. De atengu ason atiafujia. De atengu ayo dotole lao avunkunan kwa gbatowa. De esi ame sokle vodada siwo glovayi. Esi Muhammad tola to asiwa. Alo dro anyi. Alo Kristo fe dodokpo. Yomejelao abe enyasi amiade oglona ene alo alesi wole le miafe jikosela me ene. Nugade fun le Muslim tola pe nga jojola mela ete fan be enye nyasi ome dele afikple keme o. Wo tovlo Muhammad tosia gake etojo ke esi anye nusie le wo sibe waglon. Donc tinu to kekeke silina amesi fle bibla eye wo nyakoran ha. Kora metengte obe to metengte to nusosopo ma o.
The claim of Mohammedism is outstanding and outpacing Christianity.
Gbogbobe Muhammad tonyenye nyowu Kristo tonyenye san keto ngutila nye na ume eve ive isonko. Nume vivi son. Mesisi be nusosopo e.
The writer nevertheless has touched.
Gakenga nungula la la to asinu toke ade chikude alesi nukunu na nohamia menguti.
Evo
mye gakedi nungula la la fe anukware didi. Labena ameke atengu atomiasi afia eye watengu ahenyade nukunu sio bubuto William Branham uwo. Le Muslim to unkume le jehe Afrika. Esime ame akpe ewo son unho Kristo abede la ene. Le William Branham first was bodolate le Durban jehe Africa kple tapobu buo le kikiame. Alo esiti el was born wo le rejefe Africa maha. Ele mefambe mye khotitre no alafade alafajina Billy Graham. Mye khonuto nusi enge jirenyalangu. Enge nusi medo nusi enge jirenyasia medo asikokwade keu. Gakele nusi eto de siya de sile emela. Woyom, obe nyenge watu mito, nyenge nusi womyele lao. Elebe wangto wadida se le wopo nye jojokba leme. Bena mawu we, aleke ke ha. Mawu gale, mawu fe bonu kokoko. Ekbe abe ale si wole tekbe tekbe ene. Do oma him, ya sisi be, oma kone sena o. Oma sea eme o. Menye nuagla ye o. Oma wwele tukuya deme o. Eye ame akpe alafa nane wono afima kwa nusia, esime wopo bafama ntuvima si jedova afima, bopoko kwefonu ne kude epe akbe ple nwoke nti, ple nusi jole kwa me afima. Eye wopo Muslim to akpe e womlo anyigba gbaja, kekho Yesu Kristo abe ame ŋutɔ ƒe ɖela. Koko Colatiel Osborn kple bubuawo gali na mi, ame siwo gale ale woƒe nuɖuɖu nam kokoko. Mesusu be nɔvi ŋutsu Osborn meyi ɖe Moslemtɔwo dome afi ma haɖe o. Wo ame siwo le gbɔgblɔm be hoɖoɖo le yewo si ale gbegbe. Gake mawu aɖe le miasi kokoko si ate ŋu aɖe ale le dzata ƒe glãme si ate ŋu aɖe ale le sisiblisi ƒe glãme. Ewɔ nyuie nam be manya esia be woawo ŋutɔ wòle na be woaŋlɔe eye be woadze si gbe ɖe wosusu be womawɔe o. Wodzo le egbɔ trɔ megbe dee hegblɔ be ŋkeke mawo nu va yi. Moslemtɔ la gblɔ be wo nu va yia, ekema Biblia la katã hã nu va yi. Miatɔ medzɔ o, miele ame subɔm, ame aɖe si ku eye eƒe ŋkɔ nye Yesu, ke eku ƒe geɖewo si va yi eye naneke tɔgbi meli nenema be eya magatsitre o. Gake womete ŋu gblɔ nya ma le Durban ƒe takpekpe la me o. Le afi ma la, etsitre ganɔ nu siwo ke wòwɔ tsa la wɔm eɖo kpe dzi na wo. Azɔ gɔ hã ele be kɔmahatsɔ ŋkɔwo natrɔ va. Ame si tututue ŋlɔ nu hegblɔ nam be ele be matrɔ va megbe le nye nufiafia ku ɖe Biblia ŋu me la, eyae nye ame si wòzu dzizizi na be woaŋlɔ nu ma ɖe woƒe nyadzɔdzɔgbalẽ me. Mawu awɔ be woakafu eyama alekeke hã eye meka nu sie o. Esia le teƒe, awɔ be woakafu eyama alekeke hã. Míexɔ nyɔnuvi sue aɖe si nɔ anyi ɖe afi sia le dɔ lém. Viwo yia, wo ka le ewɔm nɔvi nyɔnu? Aƒenɔ, ahɔhɔmeʋukawowo òde ƒe ene le dasiamime me. O, Marengo wòtsɔa alo teƒe aɖe le afi ma, Pauli, ɖe esia nye nyɔnuvi la tsama. Ndeka koeli vidada si ate ŋu aɖe nyɔnuvi la, eye enye be mawu dzesi eyama. Esia dzɔ dzi nam ŋutɔ. Ɖe eyi afi ma do gbe ɖa ɖe eta, nɔvi ŋutsu nevie. Tso esime nɔvi ŋutsu nevie yi afi ma hedo gbe ɖa ɖe eta la, eka ɖe me nɛ alẽkplɔlawo gali si wonya alẽ ƒe nuɖuɖu. Nu ke le wɔwɔm nɔvi nyɔnu lɔlɔ̃a si nɔ anyi ɖe kekevi me le afi ma? Tɔwo, kansa. Enyo. Ne ɖeko mate ŋu abia wo nane la, ɖewo mahie le afi sia fifi la. Ame nenie le xɔa me afi sia si ŋu woda gbe le tso na kansa? Mikɔ asi ɖe tsi kpɔ afi ɖa nɔvi nyɔnu. Mawoe nye dɔyɔla, mienya nenema. Ne megblɔ na wo be mate ŋu azɔ yi afi ma eye maɖe ʋukawowo ma ɖa le nyɔnuvi ma dzi eye mada gbe le eŋu la, anye alakpa mada na mi. Alo be mate ŋu aɖe kansa ma ɖa le nyɔnu ma ŋu. Gake menya nu ɖeka, eva mekpɔ be sisiblisi aɖe, kansa, nutete, nukuagba, eye kugɔ hã lé mawu ƒe alẽ aɖewo gbe ɖeka, eye meyi ɖe afi ma kpakple mawu ƒe ŋusẽ, eye mewui hexɔ alẽ magboe ele teƒe. Eye míezɔ yi egbe menye kple nu gã aɖeke ale kple ale o. Mezɔ yi kple gbedodoɖa ƒe akafo sue gbɔlo ko. Axɔe atrɔe gbɔe. Mixɔ edzi se alowa nɔvi nyɔnu. Wo hã xɔe se alowa nɔvi nyɔnu. Ame nenie le mia dome xɔe se kple edzi fifia me hã. Azɔ mi de miaƒe tawo to esime miado gbe ɖa. Fofo lɔlɔa, nyɔnu ɖetugbi nyakpɔ aɖe si mlɔ afi sia si magate ŋu azɔ gbe ɖe o alo azɔ o negbe ɖe ekpe ɖe eŋu. Futɔ la li eye afi si dɔkita aɖeke ƒe asi mate ŋu atui le o. Futɔ la de ɖe yame ɖake va se ɖe esi dɔkita magate ŋu awɔ naneke o. Gake mele afi si woya mate ŋu ali o, aƒetɔ. Ele afi si tututu nate ŋu ada wo asi ɖe edzi. Le mawu ƒe nya ƒe gɔmeɖoɖo nu la, meda nye asiwo ɖe ɖetugbi nyɔnu sia dzi eye mebu fɔ ahɔhɔme ʋukawowo sia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yɔe gbɔe va nyɔnu si le lãmesẽ me ake anɔ agbe na mawu ƒe ŋutikɔkɔe. na eƒe lãme nasẽ wòazɔ ayi agagbɔ le hamia sia me abe ame bubu siwo va eme ene si asɔ kple esia atsɔ kafukafu na mawu nenɔ nenema to Yesu Kristo dzi. Abe ale si wali asie pe dame ene la ega suso ƒe aɖe ko ekema anɔ anyigba ma dzi le gama afi si mekpɔ womega nye ametitiwo azɔ wo ke boŋ sɔhewo gake eƒe lɔlɔtɔwo le afi sia le avi fam eye wolɔe futɔ triakɔ aɖe lee hede ɖo ɖa afi si dɔkita ƒe asi magate ŋu atui o kansa ƒe dzata ɖi vɔvɔ aɖe. Mawu me va ti eyome me va be makplɔe goe me wu kansa ƒe dzata la le Kristo si dzi womeɖuna wo la ƒe ŋkɔme ame si ƒe teƒe nɔ la menye netso le edzi eye nekpɔ lãmesẽ aganɔ agbe ƒe geɖewo tso fifia dzi hena mawu ƒe bubu kple ŋutikɔkɔe to Yesu Kristo míaƒe tɔ dzi. Azɔ fofo dziƒoʋĩtɔ esia mele aʋawɔnu ƒe kpekpe me o mele akplɔzɔzrɔwo me o nuƒola aɖe ƒe gbegbɔgblɔ kple nyatiwo me o ke boŋ le xɔse ƒe akafo sue gbɔlo me ko meva hebia luʋɔ sia kple ŋutilã sia si futɔ lé da ɖe afi si dɔkita ƒe asi magate ŋu ade o gake meva hebia ŋdi sia aƒetɔ hele egbugbɔm va gbedamawo ƒo kple gbɔɖeme ƒe tɔwo gbɔ. Le Yesu dziɖula ƒe ŋkɔ me ame si menye eƒe teƒenɔla kple xɔse akuakula me ƒe se be woagbugbɔe goe to gbedodoɖa sia si míewɔ la ƒe ŋusẽ me nenɔ alea. Mekwe sebe nyonyron subosubo li Elia. Nyalo akota ji, kena eyi jade kwa. Osofo la glona msisi la be, amesia ole do lem ngtong to, ope lame lase, deko miga enyon enema, ma ufe ngbedodo med danak bede u, mia yi ada ho u. Nyonyron subosubo li na u, amiade o li, siwe le jichoke. Mie gale subosubo woke ake fiensia, e amiade li afisia simate ngu afa fiensia u. Tezibe mia tuk bedade yeta fisia la ame simate ngu anon fisia fiensia u. Eke ma de mia lon afa afisia zireka, mi ame siwo mate ngu afa fiensia u. E yi gede anon asinge, ma o gododura meta fli fiensme. Elebe wanyron ame siya u. Ntuvi sue aɖe le asiwo le afi ma esɔgbe e nɔvi ŋutsu akpena o geɖe ŋutɔ esɔgbe nenye be maxlẽ le aɖabaƒoƒo aɖe me alo fifi la akpena o amegã azɔ ne miagate ŋu ana mi nusi ɖeka alo eve ne edidi fũu la ekema míawɔ subɔsubɔ hena nyɔnyrɔ la menya be miadzi be miakpɔ eteƒe eye ame siwo wodzro be woaxɔ nyɔnyrɔ ŋuti sia la enyo mi nyɔnuwo la nayi akpa sia be woaɖɔli woƒe awuwo eye ŋutsuwo nayi akpa sia dzi ekema esime manɔ gbedom ɖa ɖe dɔléla siawo ta eke miate ŋu anɔ dzadzram ɖo na nyɔnyrɔ subɔsubɔ la eye ame siwo li fifia azon fiamme mate agbagba wogbe dodora meta flisua de fiamme enu make zireka ne onya gede meko eye nya je komele efesoto ofe agbalegba tome fiensia ke anye jijona mi azon be mi apo wo le mi adome ne nge be jamia de kemele asio na yola kake ne miang to kola kle jamelina mila ekama mi mi khayi mi apo kama ve vila afisi mi dia asi dotele ne mi amasio le chochoke ele moje ke le isi achila mauna irami ni gavano primi ake isi mi atengui anye jichona mi be ya khomi ole gbedogara de wo hata no vingutu nukale wo wom ukame mamia azo ni ama mamleo esime mi ade mi apeta oto mni chire kala ni ejibe mi adogbeda
Father, I thank thee today for the little shepherd slain.
For four my dark penawo, Ekbesia, Dek Lolapa, Kafo Sueleta, Bedodorasi, Torja Tado Clogy, Aye, for Alevi Suela, Esi Jui, Ketrok play in at the dark play, for four. Melek Bedom Dade, Yan of Yung Sulata, Mebiabe, Nakploye Ha Yi, the Jay Apeto, Nabe, Hukame Mamiakle, Dolele, Nunat Sole, Pointilame. May ye bear my quay, a photo, a clear quay, the Yesu Christ of Fern Command. And no, Alia, Amen. Mauna, you know, no, you too.
Going down, I see a whole little blind boy.
Esime yinala, Mokpo, wo, a lung to be swear, cock back to the day, I see. The Kagasu saw my jibber magblom, Mano, Major Dongto, Ken of them, Aye, Massusube, the Majibem Yadasia Fuo. Nemia tengui. Masusube, Maunu kamana mi ne matien ase amiadanko watore kekenu. Swanya aglobe, Billy, amatiti doviade le afisia be yakpo. Eye kasia egedeme, noviade sipe ta be, epe gefu, le nkumene wia. Ezongedeme ebe, wenye novien subranama, madongbe, e amagangye, nyankwenye simon. At all for us, you are the genie. I would then cook one mini chiraka, Ebena, and yet for Saturn, nothing to Branama, and Esia Sogbe, Simon Peter, the people are men. I like it, but my pong jealous young way. I never want for news of Bo. The cool topper, as you are the genie, old Laman Nassan. Hey, my gun, Cavatine. To ma ufe kukwede ngu mekle, ma ufe ama nuve veme. Ame akwe tepe ewo woli, si wo honu make jise. Ne, demeva ugbo. Eye, me susube. Apeto, na made, ame siyame si igbo ma tengwi. Laku, na kube, na kube. Me susube, ne Simon alo paulko, wodo me toade ukede me kek blobe. Wono vingu tibrana ma. E, ta ufe aside chinge, he de nkukpom. Blobana, a sobe, nothing subrana, to na son, the go, de, niela malasse, macodoyo. Cacadejitue, maglobe, novi, nienti defo, anno, anmake, maglobe, niela malasse, eh, amaga, ke amoliga honma, ke gisse egbe. Aye, aye, mabonade, afima bema wo, ada acide miachi, abiamau. Majibema, you claim to be Suecia, novignonu. Ena mniti deka. Eya inge ngutu biswe nkwa gbatola. Tukeke eka yepe nkwa gba. Tukeke si wochi. Hai ngutu biswe. Oh, elese siye ngto ngutu biswe. Oh, toma nyo toma wu. Afisi dokta pe asima tengu ade o, lengu tuvi suesia pe chikbe. Wonya waji nku agbatoi, eye ma tengu akponu, ntuvi sue nyakpo jede kesia. Eye futola afi gome kokona su de vi sue la sile agbame la. Etwe dare afisi dokta pe asima tengu ade o. Eya ta mbona be ma kwen ti sia foto de dodora pe akafo sue golosia na be ma kule go e mau
not meet the enemy the devil
In the name of Jesus Christ.
Medogo futo abosam le Yesu Kristo fen kome. Eye me piang tuvisia na mau. Me pia fen popo na mau. Petro to nusi satana fila esila ne. Na wa kwe tro le Yesu Kristo fen kome. Anonema. Azon no alia. Azon no vignon ou lonloa. Azo mega kediku de kaha ben tuvila kodo yo o. Eye medito bo. Ben a trok pleva hamia mele a fi eye na tu efia amo. Eteng la nuk pom fifia. Mele nuk pomwa. Metro epon kokponele Yesu Kristo pon kome.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, tonight, this little one that we have offered so much prayer for.
Apeto Yesu, be wotem lo, defisi asita mie duk berado alek bebe. Kakeng disia, megava ke le Yesu Kristo fun kome. Heto akafo siasi na nam lade asi. Eye, ekpede ngunye, bakle esia apeto. Kle, wongusen be makho. Le kasa fun nume, le kungtong to fun nume. He fun ama kukore titre esime. Wodek befao be, wokukoko. Eye, womulon anyi liya, kefa mia mia. Meti futola yome. Le Yesu Kristo fe nkomme. Eyata, kule kwa la maseme ake afeto, na wafame, nefame nenema, kena maufe ntiko kui. Ke dewelebe watuk berade tawa. Fasetone ngea. Apeto, mekuleve, va afisi akafula na fui, le Yesu Kristo fen kome, na esia na jole eji eye waga trova gbedeu. Enyo, akafoswe de kamake si yida kho no vingutu hale, eye viwonyo nuvi ple wongto ha. Azon jifo vito fofo, meti futola yome, hele akafoswe si netona mlazam, elabena ekblobe, ne ena amu kwojiwo sela, eye edi anikode ne elekbe domdala, pe swema ade afisi wawu nanele. Na wa yi fifia apeto, abe alesi, madweda de epe biabiakbo. Le Yesu, Kristo fun kome, neno aliajru, amen. Esokbe no vinyonu. Azon miele, kawo, le afisi dokita fwe asima tengu ade o. Watengu ana wunane be, watengu ana na jeme, ade fumejie. Kake awo wu na vlode jiwu, le numa megbe. Ende, azon mikora, miele yo meti mundisia. Mie yina aklo ogwe. Afeto Yesu. Peswe aton, pe os e ple bedodora pe akafo. Ke mele, novignon nou lak plom veto, susu metoto pe gati wome, le gama. Mele ek plom gwe fang utifa fak, pak ple langi fe dama o, ple gbode me fe to obo. Me wo esya le Yesu Kristo fe nkome. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Fofo mawu nyɔnuvi sesia miekpɔ dzidzɔ ŋutɔ be menye lãmetutu ye o gake meka nu si wònye wo la ekpɔtɔ le afi si wo asi ate ŋu atui le aƒetɔ eye meva kple xɔse ƒe akafo sue la kple kpe sia eye mele kpe dam kple nye ŋusẽ katã si mate ŋu atsɔ de le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me na woalɔ dzesiɖoƒea dzro na mía nɔvi nyɔnu la ƒe lãme nasẽ dzro mewɔ esia le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Esime vidada sue sia kple via sue la, ɖevi sue si wòdi be yeado go le gama le go kemɛ dzi le anyigba dzi anyima si ŋuti meƒo nu le fifila la dzi. Eye wo vidada la mele agbenɔ ge va ɖo vɔ ɖevi sue la eye nenema ke ɖevi sue la mate ŋu anɔ gbe teƒe na didi o kpekpe ɖe ŋu manɔme o. Gake megbɔna kple akafo kple ŋusẽ kple taɖodzinu la katã si matsɔ aƒo futɔ la eye le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me metrɔ esia hede woakpɔ lãme sẽ hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe le Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. O, esia nyɔŋutɔ mele dzidzɔ kpɔm enyo subɔsubɔ dɔma emayi nye subɔsubɔ dɔ gãtɔwo si le asi fiam amewo ɖo ɖa efia asi dɔwɔwɔwo mia fofo dziƒoʋĩtɔ satana da vidada sue sia ɖe afi si dɔkitawo ƒe asi mate ŋu ade le gama o doko woawo ate ŋu ada atike aɖe ɖo ɖa le goma me aƒetɔ ema la doko woavuvi keŋkeŋ kpeɖo bebli hafi woawɔ be woanya afi si wòle eye ne egbɔ va la egadoa gã ɖe dzi wu gake megbɔna kple xɔse ƒe akafo kple kpe sia hele eɖom ɖa kple taɖodzinu dzɔdzɔe be woadze dzesiɖoƒe la tututu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me meɖe dzibibi sia ɖa le edzi hena Mawu ƒe ŋutikɔkɔe. Amen.
Brother George laying under dying not long ago.
Mawu lɔlɔa nɔvi ŋutsu George mlɔ gama ɖa nɔ kukum eteƒe medidi o mekpɔ nu si xɔse wɔ nɛ azɔ titi le aƒetɔ nye nya bena woate ŋu anɛ kɔrtizone nane si atsi vevea nu ɖeɖe gake mate ŋu aɖe nua ɖa o eya ta míeɖo gbedodoɖa sia ɖa le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me na titi la nadzo na ne yi aƒeme eye eƒe lãme nasẽ akpe na wò nɔvi ŋutsu aleke efue lɔlɔ o miatɔwo toku ɖe nate ŋu asẽ nane ya ewu esi kukuawo mate ŋu awɔ o ele aƒetɔ Yesu dzi xɔm le sese maa mele nyɔnu nyakpɔ aɖe kpɔm le afi ma ŋkeke siawo dometɔ ɖeka agatrɔ zosɔhe ake tegbetegbe menya be edzi be yeanɔ agbe fifia hena eƒe ŋutikɔkɔe. Viwɔ ŋutsuvia womete ŋu kpɔe oa o ejoyia. Oh, amai. Nukaka glo ende. Novinyo nulolwa. Medibe na do afisi na noso semle do kyo manyue. Edo to ngtegala ngdisia. Enyo. Woglene. Enyo. Ele nusijola gloke nao. Kafia kole ya gbogbo sile mawo le afi igodola ntu vive vi male la lawo na su sohe abe eya ene lolo wono amalom ko difo bi to fufu lolo wo si agbedula vo esi su sola me ga sogbo o eye vi ntu vive vi la le to la godo anu make ne de watengu atro akpo magbe ko agblobana keke vi ade ko yesu so Ele tojivula la lam apeto si akwe to de blakumame ayi nti kokoyi gba maji ira eya mafufu eye fajine ke nabe emananye takpepe chianyi ade le tolagodo